nga tugenda okuza olunaku lwa Valentine ngenda kuza omwezi 13 twefumiitiriza ku nsonga za kapiira za kalimpita wa kubanga mwaki oyengeri olunaku gimwalufuula olwammwe kati ebikolwa ebikolebwamu
nabo baakiraba
ebikolwa ebyamu ensonga lwaki bateeka olunaku luno olw'okulowooza ku kapiira ka kalimpita wa era olunaku lwabadde lwajjo olwa World Condoms Day. Abamu ku bafumbo basabye gavumenti eddemu eyongere amaanyi mu misomo egyabeeranga wedda nga gisomesa abantu ku nsonga z'obupiira bukalimpita wa n'ensonga lwaki bateekeddwa okubukozesa. Manyi twayogeddeko n'abantu abamu bagambye nti abaana b'obuwala n'abaana ab'obulenzi tebakyakozesa bupiira buno balina emboozi zebanyumya bagereesa munange ofe butukola webuti ataenza wekambala kakola kati
kandikira alaji
kakati abantu abawulijo kati wakati waulize kundoza zawe kumusonga za kapira kakali mpitawa
kusingira dara kumulembe guno ye kondo mtuchako ze sebwa nyo kabachara abamu boche bagamba nti kondo mzino zibo ocha abasajja abazikoze sa nga vega tanabo ataba alaba gamba ziba unisa vubi chovola ba baziva kune bagamba nti kusingo kunyo vubi no kunjo cha wansa tefune infections wachiri okondo mkulachi zivako ataba miawamu bone be kwasa nti kondo mbaba letila sizes sabatuka ataba alaba chala bobe kwasa boba gamba usuiti tawomira mkavera
abasajja abanambi singo obungi tetera nyo kwagala kozesa bupiira buno nadala nga muli bafumbo naye pa magezi omukyalo bo muwala aliye nga toli mu bufumbo bwa nkalaka abo banga tosobola kwa abstaining mukozesa kono mu
segede amanyi
buli omu
ayina experience ye ate buli omu ayina kyamanyi mu mutwe naye kitali kituufu
yadde
mubaamu ebituufu naye nga ani akikunyonnyodde
waliwo kiba talina kunyinyonnyola okubanga enjokya bwe kiba kituufu musawo talina kinyo
anti ekika kyoba okozesezza
kati awo musawo wangambira nti amunaye bwoba wali okozesezza kali kozesa kali
anti kati mbadde nkugamba nti gwe bosanga bw'oyambala ekika ekimu nekikubutula genda ew'omusawo omugambe bwenyambala ekika kino kikola ki
simbutula
nsekeddwa kukozesa kati omusawo nakurekomendinga ki kyoba olina okukola ki
abamu
bwemwokya taddayo
akiviirako ddala
ate kati ekyo kyasiga mu banne nti munnange eyo kya
ate oli bwobamubuulira nti zookyaganga gundi hawalapa plose emwoki
lwakinzenjikozesa
nga akiviirako ddala
naye kuli eddwali eryawo kehosti sente eyokusatu mu ggombolola y'ebuwonga Nagawa Daphne yayina ekiteeso kyeyaleese nti waliwo minisitule ekiteeso kyeyaleeta ekyokuteeka obupiira buno bukalimpita wabweru w'eddwaliro batekawo akabokisi mwe bateekawo obupiira nanga nti kino kitasiza bangi ayeetoloolako n'abugjawo naye ate kikola n'ebifo ebyolukale ebibeeramu obupiira obiraba ojja obuteekemu leero olaba obaawo n'abusangawo
munaolutali lukale olaba obuteeka owatali lukale
era babutwala
genda okutuukawo nga temukyali
kati omuntu ayinza okukwatibwa ensonyi ebyadda
okuduuka kyakalubanga loli ng'asobola okugenda okukagula n'asonga ku majaani
osege nakati abantu basaliyo nga batyogula obupiira buno nga ne mu famasi bwagendayo nasangayo abantu aganyabo tajja kwogera kyakola ki
okitegedde mpaamu kofuta
naye bw'abadde ateesa okugula naye bwe babiteeka mu bifo ng'ebyo
oli amanya waddukira amangu
agendawo n'ajjawo nga tewali n'amulabye nga tewali amufuddeko naye era n'ategeeza nti wakyaliwo omulimo ogw'okuddayo okusomesa abantu bano kubanga bangi beesuliddeyo
gwenaddala abavubuka
ya ku nkozesa ey'obupiira
nkozesa ya kondomu wadde abantu obupiira babukozesa naye ate abavubuka bangi abasinze obwettanira ennaku zino baana bato baaba abali mu myaka egivubuka abasinga obungi tebajja kwebuuza ku basawo ku nkozesa ya kondomu ye kyamanyi nti bwe nyambala mbeera ndi protected naye neweesanga nti emirundi egisinga olw'enkozesa enkyamu akapiira kakomekereza kaabise oba nga tekakoze tekalina kukola gamba ng'okusigala mwoyo yenna gw'aba akoze eki yeetabye naye mu nsonga z'omukwano badde wandowooza nti twandizeemu ne tugenda mu masomero oba ku platforms ez'abaana abakuzeekuzeemu ne twongera obbasomesa ku nkozesa y'obupiira entuufu okulaba nti ekigendererwa ky'okukozesa akapiira mu kuziyiza embuto eziseeyagaliddwa n'akawuka tukituukako
twanoonyezaako kwakulira ebyobulamu mu disitulikiti y'e Masaka Dr. Faith Nakiyimba nga tukuza olunaku luno olw'okwefumiitiriza ku bupiira bw'okalimpita wa n'alaga okutya olwa abantu abatandise okwesuulirayo gwa nagamba mu kukozesa obupiira buno. Naddamu okujjukiza bannayuganda nti obupiira buno bwa mugaso ate era n'abafumbo musobola obukozesa kubanga abafumbo bangi bafuna embuto ze bateetegekedde.
Abamu balowooza nti kugira mukenenya yekka
najja
naye n'endwadde z'ekikaba yayinza okuba talina mukenenya ng'omukebere naye ng'ate nkumunye ali ku ye yeegiriisa kati bw'obaobu
kambonga kinene munkumu
ati kinene bulwadde
naye era n'abafumbo nti oyinza okubanga toyagala kuzaala toyagala kukozesa nkola ndala nkosobola okukozesa ki akapiira ya
kondomu eyo bw'ogiraba ekuuma eri endwadde ez'enjawulo HIV nziku kabootongo baidayo manyi nti omuntu ng'alwadde ebola ebola asigala ne museveni for some time kati singa oba okozeseza kondomu era omuntu nga yalwalako ebola oba abadde alwadde ebola naye asobola okukola ki kagamba endwadde nyingi nyo zitambulira mu gundi sexual fluid kondomu ekuyamba era nkubiriza abantu olwokuba nti obukulu bwa kondomu abasinga bajja kugamba sinyumirwa sikola naye ate bw'ofuna obulwadde n'ofuna ebiwundu n'ofuna ebiwundu mu bitundu by'ebyekyama ate kifuuka kizibu nnyo ate olw'onyumirwa era tonyumirwa nze mba ndaba eyeegema ng'akozesezza kondomu wekisobokera yalibadde akola ki
libadde asinga musawo so kale tubakubiriza
alwadde ebola naye asobola okukola ki kagamba endwadde nyingi nyo zitambulira mu gundi sexual fluid kondomu ekuyamba era nkubiriza abantu olwokuba nti obukulu bwa kondomu abasinga bajja kugamba sinyumirwa sikola naye ate bw'ofuna obulwadde n'ofuna ebiwundu n'ofuna ebiwundu mu bitundu by'ebyekyama ate kifuuka kizibu nnyo ate olw'onyumirwa era tonyumirwa nze mba ndaba eyeegema ng'akozesezza kondomu wekisobokera yalibadde akola ki